cause I think of you. Bado nazita wala isia zangu giza litanda po mihoi. Nanguwa isomnya silalika tu. Sitajifanya kwamba sijaathirika, umuzo kuachana kweli umeniteza. Najifanya jasiri la moyo na wewe seka. Siamini kwamba mapenzi nateketeza. Siku kusudia yale niyayasema, wala sikumaanisha. Usemo kweli bado nakupenda.
Do for you, baby. Oh, my lichan wanna kupenda daily. Love all day. Tena twaenda na pacha. Domana selewi ulienda wapi. Aya maisha bila we mtihani. Love, oh, I'll find you my love. Yeah, bikonya kolo, kolo. Kote mucho yo chunya dongo, dongo. Aku yo kariti etie ago. Deti bire sanya mwalo. Ngolo, ngolo, andiko begi molo, molo. Kwebergi yo chikiti ya nyakalondo. Amanyi pilo kinyi nyakamidhi ambo. Ina wifu, wifu, unavoni changanya. Medu, medula, mtu mzima na shanga. Umenishika mateka, my love.
Don't let me go.